ngabe uthandile uphele ngicela ubaphe izithele uzigwele ungavumi izingane I think it's sad I think it's sad I think it's sad